Running through my veins, naweza kuandika kitabu if you let me explain. Nasikia una haters, heard what they saying. Achana na ex, he don't want you again. Hoi, mama na enjoy. Kama niko moto navyotaka miss boy. Wakiniletea za madanga miss toy. And I only care for you, nifanye toy. Homie don't play me, utanikose me. Usinifanane na lokuja kapote me. Taka tugandane na squatch if you dare me. Right in your future, don't compare me to this nigga.
Hilo wenda ni ujenje wa sungura. Hilo wenda ni ninataka zitu pike mbalio. Mende yaza kama unasalio. Na tukumbane na isofalio. Tushikamane kwa kila halio. Acha wako wana kama Mario. You the one I got you know. Nesta mani hasilani mpaka paradiso. Hilo wenda
I ain't kidding girl. So pretty, really want your love, baby girl, I'm so greedy. And no kidding, kika mata tuko chini. Aridini ukiona kimini, naona hadi bikini. Wako wengi ila wendo kujuice kai. Nenda rest ili mama uje too fried. Chonde mama sinizimi kama too blight. You never met another guy, niko too nice. Hacha kufanya Mrs. Coney, don't you worry. Never gonna leave you lonely, girl. Hacha wabani siya tu woni, check your bone. Ushindi wana wish to down it, girl.
Hilo wenda ni ujenje wa sungura. Hilo wenda ni ninataka zitu pike mbalio. Ipende yata kama unasalio. Na tupambane na isofalio. Tushikamane kwa kila halio. Acha wako wana kama Mario. You the one I got you know. Nasta mani hasilani mpaka paradiso.
Baby when I watch you like her. Gas lighter, I'ma take you anywhere, stock shider. Hope I go in, I'ma dunk them genie cider. Minim toto kiza ramo, dying a shider. Outsider, wango fighter. You know them wefungashe ma bomb al qaeda. Pozo na ingaza ma pico pico na ina. Pozo ko pozo ma mona dimpos na ina. Yano meni kamata, mwendo wako matata. Gozi yako ina waka, madini. Na, kiuno navo kikata. Kata kata kikata, kata kata mpaka. Kwa chini.
Hilo wenda ni ujenje wa sungura. Hilo wenda ni ninataka zitu pike mbalio. Ipende yata kama unasalio. Na tupambane na isofalio. Tushikamane kwa kila halio. Acha wako wana kama Mario. You the one I got you know. Nasta mani hasilani mpaka paradiso.
Sheeper, you know, you gotta dedicate to somebody. And make sure you dedicate to somebody, man.